Notre Congo sera toujours uni. Il gardera toujours son unité. Qui dit mieux? Eric Renoir, ça c'est bon ça.
Hey, 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 kilombo kwi sazaiko.
Cholo si sakala, si katumina sola.
Hey, 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 kilombo kwi sazaiko.
Cholo si sakala, si katumina sola.
Hey, 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 kilombo kwi sa, kwi sa.
Cholo si sakala, si katumina sola.
Hey, 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 kilombo kwi sa ya chumi ya bae.
Cholo si sakala, si katumina sola.
Nanzo ya zaiko e
e
e e e e e e
e
Ali ya tikini go mama 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 Oh go mabulu takili takine e e e e Bajo sare wizi e
bongo mususu likolo eindaka vule no kakate Pacheli Madilou André Kibuta
Jusqu'où est Gabo toko linge koma ki choz oublie Motema E voya kobeta e koma moto ruye Dio presenga Oa pringa recevoir na bolingo na yo Awa o redemarenga o kumbinga wapi Jusqu'où
Ya kumbuta
Jusqu'où Nisele sungue Da fosse bolingo e koma ki choz oublie Motema E boya kobeta e koma moto ruye Dio kresenga Ora pulga recevoa na bolingo na yo Awa ore de marenga o kumbinga wapi jusku
Lizeto Yebisera ngai kendamo Azonga Raflo Ali Philippe Solina Yaka
Bae basundo langa na parkinga bolingo bakuti se trasa ba plune na kende Plaque du matriculation nanga komona yo Ozo linga assurance Atato soani to bundi Lobi to kobongisa
Boris Poto
Sundolanga na parkinga bolingo bakuti senta saba pune na kende Plaque du matriculation nanga kombo na yo Pose linga assurance Atato soani to bundi Lobi to kombongisa Misele yaka Mobile ya lebi singai Vinanga Mobile ya vinanga
Asunta, Mamata, Lekiamoto, Marie-Pauline Majo,
Bae basundo langa na parkinga bolingo bakuti senta saba plune na kende Plaque di matriculation nanga kombo na yo Ozo linga assurance Atato soani to bundi Lobi toko bongisa
Ulrich, Di, Nathan et Jonathan
Bae basundo langa na parkinga bolingo bakuti senta saba plune na kende Plaque du matriculation nanga kombo na yo Ozo linga assurance Atato soani to bundi Lobi toko bongisa
Moïse Monitela, Dinara Chetongoye, Freddy Mouloa, Mireille Kinyoki, Singaloketa Mami Jeannette, Nokwa Lobia, Kalaï Technique, Jean-Claude Tsingy, Place Sainte-Thérèse, Freddy Botiri, Patrick Pankos, Loyaba, Solomon Dele, Léon Pierre, Otema Maria Elena, Oe Utakana Solo, Ekitakana Monoko, Boulutu Asala, Baleki Bazoua, N'est-ce pas Ibal de Kete, Gabi Foutila, Yemé Lolinga, Yoka violon Yo suis soyongo Naleli hein Ya Tony Dibokito Ya Zizi Sanga Milano, Daya Dolphine, Ma Charlie, John Navisoa, honorable Jean-Claude Baïzi. Naïchan Bokombe, Christian Alondra Binangoa.
Loua Mambo, Anna Lumbo, Anna Michel, Douaza Mbongo. Yeah.
Oh. Eric Marcello, Jean-Baptiste Matondo, Lolo Amesso.
Bae la sundo langa na parkinga bolingo bakuti seta saba pina na kende. Plaque du matriculation nanga kombo na yo. Oso linga assurance, atato soni to bundi. Lobby to kombongisa Michel Yaka Mobalo ya lembisinga Vinanga Mobala Vinanga
Fuga. on va faire la fête.